This is an MUT Radio podcast.
Today we are going to have an interview with Umalibongwe Ntuli, also known as Mali Juna. He is a Gqom dancer. He says he uses his dance moves to attract a crowd. He has made a name for himself by sharing a stage with big names and performing in several music festivals. He has been in groups of Amadada Dance, also known Aziwa Ngama Lukunja Ngama Dance, DJ Tira, and Idepen Royal, Aziwa Ngama Dance, Lukunja Ngama Andile Mpisane. So, Mikele, we MUT Top 30, Mali. How are you doing?
Ngapila Nijane.
Siapila. Tell us who is Mali Juna and uwenzani empilweni?
Juna igama lakhe langempela uMalibongwe Ntuli. Owaziwa ngo Mali Juna uzalele kwaNongoma endaweni kuthiwa iJoho City. UMali Juna is stage name engisebenzisayo ngoba ngiyidancer. Yeah.
Okay. Mina, I am curious about Umali Juna as a stage name. Umali Juna, uqhamuke kanjani? How did you come out with Umali Juna?
Umali uqhamuka qala ngomali eqala igama lami lilo ngathi uMalibongwe babenqamulela ekhaya bethi uMali benqamulela uMalibongwe. Then uyigama engikhule bengibiza ngale ekhaya bethi Mali Junior. Ngagcina ukuba ilona engilisebenzisayo for the stage name. Igama nje ngalizo ngibiza ngalo ekhaya bethi uMali Junior ngoba ilona sengiqala ukungena kwi-entertainment ngabona ukuthi ilona engimele ngilisebenzise.
Okay, how the love of doing it dance started?
Ngiqale ezikoleni ngise high school. Uma kunama shows and concert esikoleni ngibe ngibize ukuthi oza uzophefoma lapho, kodwa bengayona into engicabanga ukuthi sengingaba i-career yami. Ngikwenza nje just for fun. But after finishing school ngibonela ukuthi hayibo, ile nto ngingaphila ngayo. Sengidlala kuma event akwaNongoma amakhulu, sengiphuma ngaphandle ngama event ngihambe ngiye khona, ngaqala lapho ukuthi hayibo into engingaphila, kodwa ngithengisa khula bengikwenza just for fun.
Yeah. Okay. Since you from KwaNongoma, how was your family when you started this dancing journey?
Ekhaya bekungabantu abakholwayo. Abantu besonto. Izinto ze-entertainment into abanga-entertain, izokuyimanje nje entertainment into abangayingeni. Siqala lezo ze-entertainment kwamanje yona into abayijabulelayo, befuna ukuthi ngube umuntu ofundayo. Because abazali bebelieve ukuthi lento yamathalente nananana kuyona into izinto zosathane, mhlawumbe umuntu ongena direction or umuntu ongena future mama kwi-art.
Okay. Yeah.
Ngiqale njengoba befuna ukuthi ngihambe ngiyofunda esikoleni ngiyiyeke leyo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi bagcine bakwamukela ngoba bebona ukuthi ayikho amacala engifika nawo. Ngihamba ngiye kwi-event ngibuye ekuseni, ngihamba ngiye-event ngibuye ekuseni, ngingabahluphi ngalutho. Bagcine bevume kanjalo.
Okay. What makes you choose this type of dance? Igqom dance ekhona amanye ama dance okade ungawa choose since you come from KwaNongoma, ubungasina bungenza noma ihlobo lulu le dance. So tell us why you choose this type of dance.
Ngalesi sikhathi kule yaminyaka ngo 2014-15 ngifika entertainment. Bekudominant i-deep house. Yebo, deep house.
Yeah.
Bekudominant i-deep house. And ngaleso sikhathi kwabona ngombe kuyona ibidlalwa kakhulu iDeep House. So wanted to come with something different ngaleso sikhathi. Then I chose igqomu because igqomu ngaleso sikhathi belinganakiwe okukhulwana ngombe bekugcele iDeep House. So ngathi angiqhamuke nento ehlukile abangayazi kwalo ngombe ngizenzele yona ngingedwa. So that's how ngangena kanjalo kwisigqomo ukuthi angize nento yami ehlukile ngathi ngoba kukhona iDeep House bese ngigxile kuyona nami sonke futhi manje sonke sonke into efanayo yabo ama-fans noma i-crowd ayikho into ehlukile abazochazwa yona noma abazogxila kuyona. So ngathi angize nokuhlukile okwenye ukusuka kwenye kwelinye idolobha futhi bengikubukela eThekwini igqomo lesigqazi lithengenise eThekwini kakhulu.
Okay. What makes you feel sharing a stage with big names and being part of Amadada Dance and Deben Royal?
Bo kungenza ngizizwe ngikwazile ukusebenza kakhulu nokwenza bo kwenza futhi ngifile ukuthi kumele ngiqhubeke ngisebenze kakhulu ngiqhubeke ngisebenze nokuzikhandla nokuzimisela ukuba sezingeni amadada neDeben Royal esikulona sebefisa kakhulu bona entertainment. So nami kuyangigqugquzelela ukuthi nami kufanele ngiphushe kakhulu ngimisele kuze nami ngizokwazi ngelinye ilanga ngigcine ngiphushe njengabo ngibukele izinto elikulona.
Okay. Where do you see yourself in 5 years as a dancer? Maybe it could be 5 years, 3 years, 2 years, maybe in few hours, like nje as a dancer uzibona ukuphi?
Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo mkhulu kakhulu usebenza ngendlela eziningi. Ngingakala ngisebenza ngithi 5 years yena asheshe avule iminyango kube 5 months noma kube 3 months into ekanjalo.
Yeah.
Kodwa ngingathi ungaba semandleni uNkulunkulu ukuthi uhlela kanjani. Ngingathanda ukuyibona nami sengiperforma kuma-shows amakhulu okhona around KZN or kumanye ama-province. Ngibika nami sengitatela ama-big artist akhona la emzansi mhlawumbe uhamba kwesikhathi ngibe nami senginedance school engivulile ngami ngokwazi nami futhi ngiphinde ngibuyele kwanongoma ngiyolanda amanye ama-dancers asakhulayo amanye ahambe kwesikhathi agcine eyekile ngokungayitholi i-support ngendlela efanele.
Okay. Yeah, nice one. Who inspired you?
Kwakuyi iDeben Royal eyangigqugqumezela. Ngalesi sikhathi sifika babesadansela uBhebisi Dumbe bese-West Inc. Njengamanje ngoba sebeku-Andile Mpisane sebeDeben Royal. SebeDeben Royal.
Okay. Ibona abantu abagqugquzelayo as a dancer ukuthi you know what, you need to push.
Deben Royal namanje useyibona abantu engibukela kubona role model yami.
Okay. Tell us, if someone wants to get in touch with you, how can they find you?
They can get me on Facebook. Mali Junior.
Yeah.
Facebook Mali Junior. Instagram is also Mali Junior. Umali okhona akusuka umali lo othelete.
Yeah, umali onjani?
It's MALLY MALLY Junior. Bese kuthi on TikTok la bezobona khona ama videos ami ngidenta is Mali 495. Mali 495. Bese uba WhatsApp it's 071 490 9146.
Okay. Thank you so much. Noma sesivale i-interview yethu. So angikufuna ukukushiya ulega. So I have a famous question engibuza everyone ofikayo la elokhunjanini emsakazweni. So I have a famous question. So I'm taking you ngikubeka ku spotlight. So uMali Junior, he's in a relationship noma cha?
Uyabamba baba lapha
la bizokhona. Uyatohoza. Just ngamanye amazwi ama ladies engeza kuma DMs.
Nakhona azotohoza nawe. Ngiyacasha permanent. Kayilo casual.
Thank you so much, Mali, for your time. This was uMali Junior, Oi Dancer. Now we are going straight to
this is an MUT Radio podcast.